akachiko kebio kulonda kategezeza nti abantu obukadabiri mu kamuno msobyo bibanna Uganda bewandisa okwetaba mu kulonda kwa bonna okubinda bindu okukubayo mwaka ogujja. Bino byogeddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama n'agamba nti omuwendo omutuufu guli abantu obukadde abiri mu kamu mu emitwalo nkaaga mu munaana mu lukumi mu bina mu kyenda mu omu. Ku bano kuliko abaami obukadde kkumi mu emitwalo asatu mu esatu mu enkumi nnya mu bisatu mu nkaaga mu babiri ate abakyala bali obukadde kkumi na kamu mu emitwalo asatu mu ena mu kasanvu mu kikumi mu abiri mu mwenda. Namaulide wa Radio Simba James Kamali atigidevina.
Murukungana lwaba namaulide kuchitabe cha kachika kebio kulonda wana mchivuga Kampala sentewe wako omulamuzi Simon Byabakama ategezeza banamaulide nke mirime jisinga bajimaliriza ngera rejisita yabwe elimu abantu obukadde abiri mu kamu n'obutundu tundu nga bano be bannayuganda abawandiise abagenda okulonda mu kalulu kano.
Number of polling station 50,739. Number of registered voters 21,681,491. Out of this total number of registered voters, the male voters are 10,334,362, which makes 47% of the total number of registered voters. And the female voters are 11,347,129, which translates into 53% of the registered voters. So the female voters much more than the male.
Kyokka Byabakama agamba nti mu kuwandiisa abantu okuwedde bafunye emisango enkumi ssatu egyemulugunya ku ngeri abantu abamu be bavuganya gye baawandiisibwa n'emirala ng'agamba nti omwezi we guno we gunaggweerako ng'ensalawo ku misango gino ewedde ng'okulonda tekunaba. Kyokka akakiiko k'ebyokulonda era kwogedde ku beesimbyewo abazze nga tebatuukiriza bisaanyizo n'okumenya amateeka agaateekebwawo nga banoonya akalulu era ng'agamba nti emivuyo gyonna egize girabikawo ensangi zino kivudde ku abo abamu abeesimbyewo okubanga tebagoberera amateeka agaateekebwawo nga bawenja akalulu.
Oli n'atambula n'oluserengeti lw'abantu so nga tetwagamba nti amakubo sikaba kanje sibuka beesimbyewo ekkubo lina sigala liri la buli omu aine eddembe okutambula gy'alaga naye ng'obuuzwayo n'okolekiwa ng'otambula ku sipiidi ya kasoo n'osiba ekkubo lyonna si kya bwenkanya ng'ofuuse nakyemalira ekyo twatandika okitongoza ekintu ekyo nga tewanabeerawo na nomination za presidential candidate. Olunaku olwe twasunsula ba presidential candidates twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka vuga motoka yo genda ng'ogenda okubira kampeyini abawagizi obasande yeeri oyogere eri abantu tulaba abakandidisa abakikola naye babamu we bafuuse ki nantawulira.
Kyokka era akakiiko kavumiridde ebikolwa gamba ng'olulimi olukozesebwa okuvuma oba okutyoboola abo abalala baba beesimbyewo okutimbula ebipande by'abo abeesimbyewo n'ebikolwa ebirala nti bino tebikkirizibwa mu mateeka. Akakiiko era kavumiridde ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo gamba ng'okulwanagana okubba n'ebirala. Kyokka era Byabakama wano w'asinzidde n'avumirira ekikolwa ekyabamu abeesimbyewo abagenda bakunga abantu baabwe nti bagenda kubeerawo bakuuma akalulu nga kamaze okulondebwa.
Okukuuma abantu omuliro kati nyawuli abagamba nti mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kukuuma akalulu sebo gwani mwani ugamba abantu bagenda okukuuma akalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera ku polling station of agents ba candidate buli candidate atirwa okubeera na agents babiri tuyinawo ba polling officials abali wansi kukiiko kebyokulonda tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa okubeera ku polling kifo ekyo voter protectors bw'onoonya omukitabo ekyamateeka tebaliimu sebo byabo tebaliimu abalala tiwagalaati temwagala kugoberera amateeka kati obuyigiriza amateeka sebo nyabo voter protector mateeka taliimu era bwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanga
kulwa Radio Simba nze Kamali James ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala.